Here's another one. Here's another one.
Kwanini ukiniona unakosa fura? Ziache kona kona, kwanini ujipe kara? Mama, minajua unachotaka we, unachowazaga, ata mimi napitiaga. Ila tunachikaza e, na siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness,
lonely.
Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako kuna loneliness,
lonely.
Najua kuna vingi we usemi,
wangu mimi so mbaya.
Tangaza ubaya. Kuna mazuri mengi nimefanya, sito kusemea ubaya. Please let me know.
Nijua kwaliso maigizo, maigizo.
Let me know. Labda we misina tatizo, tatizo. Siwezi kumaliza verse bila kusikia you are pretty face. Machoni mwako nona loneliness. Bila kusifia you are pretty face, yeah. Na una loneliness,
lonely.
Najua kuna mengi we usemi,
kwangu mimi so mbaya.
Si mbaya,
kwangu mimi so mbaya. Kwangu mimi so mbaya.
Mama nieleze, ukini meet ya call me.
Kwangu mimi so mbaya.
Mama, mama, mama,
kwangu mimi so mbaya.
Asema kwangu mimi so mbaya.
Moyo wako unataka, taka. Mdomo wako nakataza, taza. Na umwa kunyamaza, maza. Bora usemi unachowaza, waza.
Unajua mama,
kwangu mimi so mbaya.
Hey, yeah.
Kwangu mimi so mbaya. Kwangu mimi so mbaya. Nieleze,
ukini meet ya call me.
Kwangu mimi so mbaya. Kwangu mimi so mbaya.